barsis shanesa waan laf bina adami milaas. Hari yonki, nu aminen barsis haares dibi isen diyesina itdiyadda. Nu gammat kamnaaka isen barsis kan chakasa kirten. Gaafiya isen barsis kan odu ishiya hari yonki esen amma jirani teesen ittimteni. Barsis dab, nu ak waanin bina adam akek fakati isatum haasettim. Nu akek fakati waaqa qabna dub tanaafu nu harqam dubbin waaqa woshiyet waanin bina adam dhuke kasa uume dumaayen dhuke kasa uume raawwote har isa namsu kasit afuuf kan eegiya namsun bina adam jirtu ite hariyonki nu dhiigaaf foon ir jirraay nu har jireenna qabna dub tanaafu dandeenne umriteen himteennaay wo nafkeennen duwe harteen unum jirti. Nu akeek fakkaatti waaqa qabna dub tanaafuu nu waaqin baren dandeenne waa guddiyo kadenne qomaaf qomdhab gaggar uben bineesinne waaqumt uume ammoo bineesin dandee qomaaf qomdhab gaggar hin beeku ammoo nu bina adam dandeenne won qomatiif ta qomiitee gaggar been amminne dandeenne ta qomatiif ta dharaa ta gulbaan hin been dub tanaafuu waanin dandee won nu itaan irra nu hukkum waanin nutu eebbis malnu durbii qomaa gulbaan amma waan nu dubbii qomiiteen gulbaan eebbisaan dargennu.